Robala kaputo yaka baswele mfana
baswele mfana
itlo dula re go gopola pelo e go hloko Robala kaputo yaka baswele mfana makombo a tlo dula
Robala kaputo, upomole kakarizo.